This is a song that's made. Abantu abaningi bazi ukuthi khona thina zonke.
akavumanga
akavumanga
ngabangikhona naye bonke mabengibuza uThixo mabengibuza ukuthi ngifike kanjani nani uThixo Kanjani kule ngozi yemoto thiko Akavumanga Sukume kanjani ukadugulu thiko Akekho munye Phumelele kanjani njengoba usulana uthiko Gabon.